Download it from gasomusicblogs.com.
Buena Swag, DJ Anga Poi, Alongside KT Namavuto, DJ Sen, Abarakacha.
Wabu pilo nyande,
wana ukabande, wapata.
Wabu pilo nyande,
wana ukabande.
Wabu pilo kusuko yuka kusewa,
wana ukabande.
Wabu pilo kukaila kunyanda,
wana ukabande.
Wanzi wakina mani, DJ Yanga Boy, Wina Swag. Abala kachikele zoefiwa kimtuka ufela. Kuitingile kuwe na moko na kuingela. Mese jilu na wanachona moko pela. Zakari keleza kuna mwanfela. Esi, fumsuma so kusuma tela. Ukafeza masika kaufela. Wena uziwa makulaya la mabola. Skwapa mela kwa mtae ukaluwela. Kalela kunyande kulupile hane. Lika kaufela likawa hane. Uskuwa panga mbwengenge. Aona kuiwana begenge.
Wabu pilo unyande unyande.
Wanisi wa kina mani, DJ Yanga
Boy, Wina
Sala. Mwali bingi swa
kuluka kusewa.
Wana ukabande.
Wabu pilo kukaila kunyanda.
Wana ukabande.
Wabu pilo unyande unyande.
Wana ukabande kwa pata.
Wabu pilo unyande.
Wana ukabande.
Wabu pilo kusuku luka kusewa.
Wana ukabande.
Mwabupilo kubutoko kukalela kunyanda. Nochuku matela fela kuwa falenda. Lunge mtela kukangwanda. Na matela kufuma sawa paisa nganda. Back and sass from so water. So looking before you enter. Wabongolo wala kama vita. Baikabela buloko ni masiketa. Buloko wako na kubona. Siwa pale la kulowala mamandu ya wona. Kele wabasia wakubona. Chwale kona so water ni wena.
Mwabupilo unyanda unyanda.
Wanisi wakina mani DJ Yanga Boy,
Wina
Salad, Mwali Bingi Swali.
DJ Sen on the beat.
Buena Swag. Kwesha kwesha bilimba. Wani kesi kaluwale. Wani liko. Wani spin my speaker. Oliko power. Hey yes. Mr. Chesto. Mr. E-Boy. Hey mani muko. I got you. Muka poi. This kid.
Downloaded from gasomusicblog.com.